Why?
Mtu mbaya, say, katiri la flows. Niku kwenye microphone, nakata tu flows. Majanja mwana na yo menge na la keep too low. Jena yo se mwana tikama siski. Kumbe na vyanzo vya habari kama KGB, ITV, TBC, BBC. Niku protected kama 851. Kitaka kunivaju lizo waje na mnegan. Fan kwa fan, ama waje gun for gun. Man kwa man, ama tuende gun for clan. Mike tam kama PC, kari dos. Domano nono si bandiki na speed si flows. Wezi spani kiwa kama kama noroya kwenini mwana guja mini sambazo pendo paka barini thamini cha mweza kukama chako sobaya wanini na tuwezi fana na hata iwe ni
niko kwenye microphone atasame nini sita mani son niko kwenye microphone atasame nini sita mani son niko kwenye microphone atasame nini sita mani son niko kwenye microphone atasame nini sita mani son
wanaingia cheka kama Demas na plies watu baa na putema.
Yeah, yeah.
Wanaingia cheka kama Demas na plies watu baa na putema. Nawona mnavichonga mnavyomba nije kupotea, yeah. Tajenga nyumba toba kwa mawe mnaonipondea, yeah. Tawombea kwa mwokozi le haso zezo asaidia, chozi safishe macho ili mweze kuiona njia. Mambo kwa soksa tupe kuika mpoto, tuna mapozo lazima unyue mguu wa mtoto. Kichwa kinadonda kaguzi ni mkono, yeah. Wanachonga piga nyuzi midomo na puzi, yeah. Makuzi potea chuzi la luzi juzi rejea. Unakonda na sojude nyimbuzi msunguzi mea. Jinyo nyue leo vishinde vizuizi kambizi lea. Jijue ka unasira za mkizi rithi so share. Masela tuna fake, tunavuta divi chungi. Mataka ulevi, kungu utajivu kwenye tungi. Weekend dream na mkina blue man instead. Na neti ya kustream, fair check it, Sanjay Craig.
Niko kwenye microphone, atasame nini sita mani shon. Niko kwenye microphone, atasame nini sita mani shon. Niko kwenye microphone.
Na sum mama how tag bow game gumo pano tadum kama una shaga dao na so binafsi kwa staki haki yangu mimi baki kati kaza wada boy pata digomba ni
cause I'm the remedy gumo kumeza kaweni wack and see na safiri shamarini kutumia swahili don't to don't nacha vitu mo don't brought this I don't want to kusema you know bo.
Ndoto ziwi pako singizi kukata na kuna kitu rice kupata squeeze ka kudata.
Flames ina waka kichwa ni kaniko Aleppo.
You better run.
Au kibidi vipi tu seto.
Unashanga, shanga meli kubwa bandarin. Lakini ndogo iwapo katikati ya bahari safarin.
Niko makini pia napita makini njia. Na siza makini kia juu cheka North Korea.
Niko kwenye